Galata ya chitatu yolembedwa ndi mtumwi Yohane. Mkuluyo kwa Gayo mukondedwayo, amene ndikondana naye mchoonadi. Wokondedwa, ndipemphera kuti pa zonse ulemere. Nukhale bwino monga mzimu wako ulemera. Pakuti ndinakondwera kwakukulu pofika abale ndikuchita umboni za choonadi chako, monga umayenda mchoonadi. Zakuchereza abale ndi alendo. Ndilibe chimwemwe choposa ichi, chakuti ndimva za ana anga kuti ali kuyenda mchoonadi. Wokondedwa, uchita chokhulupirika nacho chilichonse, uwachitira abale ndi alendo omwe, amene anachita umboni za chikondi chako pamaso pa mpingo. Ngati uwaperekeza amenewo pa ulendo wawo kuyenera Mulungu, udzachita bwino. Pakuti chifukwa cha dzinali, anatuluka osalandira kanthu kwa mitundu. Chifukwa chake ife tiyenera kulandira otere kuti tikakhale othandizana nacho choonadi za Diotrefe ndi Demetrio. Ndalemba kanthu kwa mpingo, komatu Diotrefe uja wofuna kukhala wamkulu wa iwo satilandira ife. Momwemo ndikadza ine ndidzakumbutsa ntchito zake zimene achitazi za kunena zopanda pake pa ife ndi mawoyipa. Ndipo popeza izi sizimkwanira, salandira abale iye yekha, ndipo ofuna kuwalandira awaletsa. Nawataya kunja powatulutsa mu mpingo. Wokondedwa, usatsanza chili choyipa komatu chimene chili chokoma. Iye wakuchita chokoma achokera kwa Mulungu. Iye wakuchita choyipa sanamuone Mulungu. Demetrio anamchitira umboni anthu onse ndi choonadi chomwe. Ndipo ifenso tichita umboni, ndipo udziwa kuti umboni wathu uli woona. Ndinali nazo zambiri za kukulembera, komatu sindifuna kukulembera ndi kapezi ndi peni. Koma ndiyembekeza kukuona iwe msanga, ndipo tidzalankhula popenyana. Mtendere ukhale nawe. Akupereka moni abwenzi. Upereke moni kwa abwenzi ndi kutchula mayina awo.